Na kama kitu cha zamani ni wewe, na kwenye moyo umebaki mwenyewe. We mai wangu naomba unielewe, ujue kuwa mimi nakupendaga wewe. Ukini ya jodani fanya nilewe, urudi yomu yani nichelewe. Kwa master sidi ya nipagawe, mama we, mama we. Na kama shida na hala tuchapitia, zote changa moto nikumilia. Usije kuondoka nitajivia, uishi peke yangu sijazoea. Kifanya hivyo utanyonea, ah, tanyonea, ah, tanyonea, ah. Shida mazuria, 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 mazuria. Ushida mazuria, baby, baby. Ila sawa kukupenda japo wewe, nani kato hila sawa kukupenda japo wewe, nani kata, nani kata, nani kata, kata tu, nani kata, eti unani bwepa tu, we unani pita, ukini ona kama unichui. Nilivuwa kuka, urini yokota. Nilivuwa huku nichoka. Ume nipenda maski na kutupa. Ulimbizi nyama kila siku nguluka. Kitu tulala chini mashuka ya nanoka. Sinda day weekend kila siku mchupa, mchupa. Na nikita pika sasa na natafuta. Nikikulupuka tayari pusha kucha. Na sinata nguvu ya kuna kutafute. Kiwa sipoti mamu wakili shaniluka, shaniluka. Ila sawa kukupenda japo wewe, na nikata hila sawa kukupenda japo wewe, na nikata.
Shina mazubia, 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 mazubia. Mushidi mazubia, baby.
Babu, usinikatae.
Etonija, usinikatae. Simulation, usinikatae. Odilo, ask you can. Si Jamie, si Kentoni. Zasa,
kipipaji. Go back to supplier, me number supplier.com.